Grimsblog.co.
Sit bright. Grims.
Why you say?
Make a sugar mule tea. Feel our share. Eh.
Cherry fingers.
Upa una kushango na nguchimo. Nkana kupela vipyo zeno mubiri wandikumo. Upa mbalelo yue mami.
Mami.
Tukalawa penga ndaimo. Funa kukota na